Kuna kazi nyingi duniani.
There are many jobs in the world.
Watu wengine wanafanya kazi kama madaktari.
Some people work as doctors.
Wao husaidia watu wagonjwa.
They help sick people.
Watu wengine ni walimu.
Some people are teachers.
Wanawafundisha watoto.
They teach children.
Watu wengine ni wahandisi.
Some people are engineers.
Wanajenga vitu.
They build things.
Watu wengine ni wapishi.
Some people are cooks.
Wanaunda chakula.
They make food.
Watu wengine ni wasanii.
Some people are artists.
Wao wanaunda mambo mazuri.
They create beautiful things.
Kazi nyingi ni muhimu.
Many jobs are important.
Wao wanasaidia jamii.
They help the community.
Tunahitaji aina zote za kazi.
We need all kinds of jobs.
Familia Johnson ilipanga safari kwenda Italia.
The Johnson family planned a trip to Italy.
Walikuwa sana wamefurahishwa na likizo yao.
They were very excited about their vacation.
Waliweka kwenye mabegi yao mavazi mengi.
They packed their bags with many clothes.
Katika siku ya kwanza, walifika uwanjani.
On the first day, they arrived at the airport.
Ndege ilikuwa laini na chakula kilikuwa kitamu.
The flight was smooth and the food was delicious.
Nchini Italia, waliona majengo mazuri na sanaa maarufu.
In Italy, they saw beautiful buildings and famous art.
Wao pia walifurahia pizza na pasta.
They also enjoyed pizza and pasta.
Walitembelea maeneo mengi ya kuvutia.
They visited many interesting places.
Mwisho wa safari yao, walikuwa na furaha.
At the end of their trip, they were happy.
Safari ilikuwa ya kushangaza na ilijaa furaha.
The trip was amazing and full of joy.
Hapo zamani, kulikuwa na mpishi mwenye talanta aitwaye Marco.
Once upon a time, there was a talented chef named Marco.
Alipenda kuunda vyakula tamu kwa wateja wake.
He loved to create delicious dishes for his customers.
Siku moja, alitaka kushiriki mapishi yake ya kupenda.
One day, he wanted to share his favorite recipe.
Alifanya maandalizi ya viambato na kuanza kupika.
He prepared the ingredients and started cooking.
Alitumia nyanya mpya, vitunguu na viungo.
He used fresh tomatoes, garlic, and herbs.
Alipokuwa anaandaa chakula, harufu ilijaza jikoni.
As he cooked, the smell filled the kitchen.
Wateja wake walifurahia kuonja sahani hiyo.
His customers were excited to taste the dish.
Baada ya waliokula, walitaka zaidi.
After they tasted it, they wanted more.
Siku hiyo, Marco alif becoming maarufu sana.
That day, Marco became very popular.
Watu walisema kuhusu chakula chake cha kushangaza.
People talked about his amazing food.
Marco alihisi fahari juu ya kazi yake na kujitolea.
Marco felt proud of his work and dedication.
Katika mji mdogo mzuri, aliishi msanii anayeitwa Clara.
In a quaint little town, there lived an artist named Clara.
Alijulikana kwa picha zake za kuvutia ambazo zilionyesha asili.
She was known for her vibrant paintings that depicted nature.
Clara aliamini kwamba sanaa inapaswa kuamsha hisia kali.
Clara believed that art should evoke strong emotions.
Maonyesho yake ya hivi karibuni yalivuta watu wengi kutoka miji ya jirani.
Her latest exhibition attracted many visitors from nearby cities.
Walishangaa kwa mbinu yake ya kipekee na mtazamo wa ubunifu.
They marveled at her unique technique and creative approach.
Clara mara nyingi alipata inspirationi katika uzoefu wake wa kila siku.
Clara often found inspiration in her everyday experiences.
Rangi alizotumia zilikuwa na nguvu na za kuvutia.
The colors she used were bold and captivating.
Sanaa yake ilikuwa ni kioo cha ulimwengu wake wa ndani.
Her art was a reflection of her inner world.
Kupitia sanaa yake, Clara alipitisha ujumbe wa matumaini na upendo.
Through her art, Clara conveyed messages of hope and love.
Shauku ya Clara kwa sanaa ilihamasisha wengi katika jamii yake.
Clara's passion for art inspired many in her community.
Aliifundisha masomo ya sanaa katika shule ya eneo, akishiriki hekima yake.
She taught art classes at the local school, sharing her wisdom.
Kupitia kwake, wasanii wengi vijana walikuwa na kupata sauti zao.
Through her guidance, many young artists flourished and found their voices.
Hadithi ya Clara inaendelea kusikika, ikiwaathiri vizazi vipya vya waumbaji.
Clara's story continues to resonate, influencing new generations of creators.
Wakati suku za majira inakaribia mwisho, mashabiki wa mchezo wa kikapu wanatarajia kwa hamu ufunguzi wa msimu.
As the summer draws to a close, basketball fans are eagerly anticipating the season opener.
Mwaka huu, ushindani kati ya timu hizo mbili zinazongoza unatarajiwa kuwa mkali zaidi kuliko wakati mwingine wowote.
This year, the rivalry between the two leading teams promises to be more intense than ever.
Mashabiki kutoka pande zote wanaandaa kwa kile ambacho kinaweza kuwa mechi ya kusisimua.
Fans from both sides are gearing up for what could be a thrilling match.
Timu zote zimeonyesha ujuzi wa kipekee na kufanya mchezo kuwa usiotabirika na wa kusisimua.
Both teams have shown exceptional skills, making the game unpredictable and exciting.
Mchezaji muhimu wa timu ya nyumbani anatarajiwa kuleta athari kubwa uwanjani.
The key player for the home team is expected to make a significant impact on the court.
Hata hivyo, majeraha yanaweza kucheza jukumu katika matokeo, yakiongeza kipengele cha kutabirika.
However, injuries could play a role in the outcome, adding an element of unpredictability.
Hatimaye, watazamaji wanaweza kutarajia mkutano wa kusisimua uliojaa msisimko na shauku.
Ultimately, spectators can expect a nail-biting encounter filled with excitement and passion.
Pasaka ni wakati wa sherehe za furaha, zikionyesha kuwasili kwa majira ya kuchipua.
Easter is a time of joyful celebrations, marking the arrival of spring.
Kigari, watoto wanapamba mayai kwa rangi zenye mvuto na miundo ya kisasa.
Traditionally, children decorate eggs with vibrant colors and intricate designs.
Hata hivyo, kadri ladha zinavyobadilika, ndivyo ilivyo kwa njia za kusherehekea tukio hili la thamani.
However, as tastes evolve, so do the methods of celebrating this cherished occasion.
Mbinu mbadala ya ubunifu inahusisha matumizi ya rangi za asili kutoka kwa matunda na mboga.
One innovative alternative involves using natural dyes from fruits and vegetables.
Beets zinaweza kuzaa rangi nzuri ya shaba, wakati spinach inatoa kijani kibichi cha mwangaza.
Beets can produce a rich crimson hue, while spinach yields a vivid green.
Mbali ya kupaka mayai, familia pia zinaweza kutengeneza mapambo ya mandhari kwa kutumia matawi na maua.
In addition to dyeing eggs, families might also craft thematic decorations using twigs and flowers.
Mapambo haya yanaweza kuonyeshwa wakati wote wa msimu, yakiongeza mguso wa kibinafsi nyumbani.
These decorations can be displayed throughout the season, adding a personal touch to the home.
Hatimaye, kujieleza kwa ubunifu wakati wa Pasaka kunaweza kuimarisha uhusiano wa kifamilia na kuzalisha kumbukumbu za kudumu.
Ultimately, creative expression during Easter can strengthen familial bonds and generate lasting memories.
Hivyo, Pasaka hii, hebu tukumbatie ubunifu huku tukiheshimu mila za thamani.
Thus, this Easter, let us embrace innovation while honoring cherished traditions.